zowamba wonga mazwi ngisaphile emhlabeni zowamba wonga mazwi ngosisa ndigcinile nanzowamba wonga mazwi ndiza kuzonwabisa nzowamba yo nanzowamba wonga mazwi ngisaphile emhlabeni.